Hey, yo, Papa. It's coming cold. Skizzo Tomo. Na hii ni yako, baby.
Baby, baby.
You know I love you, right?
Baby, baby.
From the left to the light. One on the ball.
Are you Liza?
Yeah. Tumetoka mbali baby, shida ndogo ndogo zitapita baby. Zije kubwa kubwa niko here baby. Usije ukamvurugo nani here baby. I'm here baby, we malaika. Umeshushwa juu na ndo maana na babaika. Mahali pakuu moyoni mekupa taifa. Na ukisema suwa lai na kupa universe. Haba lina mwagika, kaba ya malavida. Tapanisha tapika, kata wakikatisha. Nta kufata tu zombie, ini tarifa baby. I'ma ride or die, I'ma stick with you baby. For better or worse nipo. Kwenye njata tukipiga shot nipo. Iwe fura wasipige makofi nipo. Sio kwa kicheko nipo adi makasiriko. Singoje mabadiliko. Ulipo love nami nipo. Sasa nseme ninu shando weza. Mwendo wa mateka kwako nimetekeleza. Ata lije jine litapita ntali weza. Love you mimi niko real siku cheza. Gonjo limebata dakitari. Niwewe meni weza legendari. Umefunza kupenda na kusari. Umefunza mapenzi siji oi kemikali tena.
Yata pita yara mwisho. Ipo siku taya sahabu. Watatushi wano kukara. Kaza moyo ivumilie.
Itakuwa saa.
Amili kutaya sahabu. Watatushi wano kukara. Wote
nanta kununulia. Kufuna simu
yote
mtakuzawadia
yote
pochi zenye thamani
yote
na wewende waingishia
yote
utembe kwa uskani
yote
na vioki wafungia
yote.
Now one for the money, one bado na kutaka. Another for you honey, tu ni kondoe mashaka. Hakuna mitiani takayo nitowa hapo. Kini choko sini wacho sini pumzi sharaka na haba na haba kibaba kitaja. Usawa ukikaba satajalia ja. Hakuna msalaba ntashindwa kuva. Ukini tuisha dali nitabeba mpaka visivu faa. Kweka mabegani, acha wolizane ndani mwanaume ni nani. Njua mimi, iyo mikato nonipa chumbani na tuzini. Mwili wetu huo wa ubani. Acha waseme umefeli yani. Umependa nini atufanani. We acha watupe jiwe gizani. Mapenzi si upofu nimekuona paka ndani. Darling, darling, majumba na magari darling. Drive hizo lenji kali, ferali medali na wewe darling. Ubavu wangu hatoki wambali. Utamu wangu na kuita zali. Miyogo wewe ndo kachumbali. Vakesa my baby tuende zetu Zanzibari. Yeah.
Yata pita
Dumb.
Yara mwisho
baby.
Ipo siku taya sahau. Watatushi wano kutarau. Kaza mono
niyo sombaya.
Ivumilie.
Yatukua saa.
Kununulia mawigi na simu mtakuzawadia pochi zenye thamani na wewende waingishia utembe kwa uskani na vioki wafungia.
Now darling, darling, it's chemical, chemical light, chemical flow, chemical flow, mingi mingi ya one on the bow. Atutaki kubato bato.
Max Meiser. One and about.